dowladda Israa'iil ayaa xadii soo bandhigtay waxa ay ku sheegtay inuu yahay goday kooxda Xamaas ka qoday cisbitaalka Al-Shifa hoostiisa. Xamaas oo qiratay in godad 400 mitir ay ku leedahay marinka Gaza, haddana ururku waxa uu diiday in wax kaabayaal uu ka samaystay goobaha dadweynaha sida cisbitaalada. arrintan soo korodhay xadii cisbitaalka Al-Shifa ayaa Israa'iil sheegtay in injineeradeedu ay heleen god dhererkiisu yahay 15 mitir, kaasoo fidsan ilaa iyo 15 mitir, kuna dhammaada albaab dusha looga baxo. warbixin iyo video uu milatariga Israa'iil soo saaray ayaa lagu sheegay in albaabada noocan oo ururka Xamaas uu adeegsado sidii uu ciidanka Israa'iil uga hor joogsan lahaa inuu galo goobaha dhulka hoostiisa ee ururku u adeegsado xarumaha maamulka. sidoo kale xaddii ugu yaraan 130 dhallaan dhicisnimo ku dhashay ayaa laga saaray cisbitaalka Al-Shifa loona qaaday cisbitaal ku yaala dalka Masar, sida hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay. ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee fadhigiisu yahay magaalada New York ee CJP ayaa dhinaciisa sheegay in ilaa hadda 84 wari iyo shaqaalaha saxaafadda lagu dilay gobolka laga soo bilaabo 7 Oktoobar oo ah markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil, kadibna Israa'iil ay Gaza weerartay. CJP ayaa sheegtay in 84 warfidiyeen ee dhintay 34 ka tirsana ay Falastiin u dhasheen, 4na Israa'iil, halka mid ka midihiina u dhashay dalka Lubnaan. dhinaca daanta galbeed, 2 reer Falastiiniin ayaa dhintay kadib markii ciidanka Israa'iil ay habeenkii soo galeen deegaanka. Israa'iil ayaa iyaduna sheegtay in xaddii 5 kale oo askarteeda ka tirsan lagu dilay dagaalka Gaza, taasoo tirada askarta ku dhimatay ka dhigaysa 46. dhinaca diblomaasiyadda, Michael Herzog oo ah dinjiraha Israa'iil ee dalka Maraykanka ayaa barnaamijka This Week ee televisionka ABC u sheegay in sida uu hadalka u dhigay Israa'iil rajo weyn ka qabto in tiro badan oo ka tirsan dadka ay Xamaas haysato la soo daayo dhowrka maalmood ee soo socda. arrintaas ayaa waxaa la socon doona hakinta dagaalka muddo 5 maalmooda. warbixin ay qortay wakaaladda warbaahineed oo Maraykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in ilaa 50 la haysto oo dumar iyo caruur isugu jira oo ka tirsan 240 ku jira gacanta Xamaas lagu celin doona Israa'iil, hase yeeshee macada tirada dadka reer Falastiin ee ku jira gacanta Israa'iil ee iyagana la soo dayn doono. John Feiner oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna barnaamijka The State of the Union ee televishinka CNN u sheegay in Maraykanku aaminsan yahay in sii daynta dadka la kala haysta ay hadda aad ugu dhowdahay in la fuliyo si ka badan sidii hore. waxa uu sheegay in kala duwanaanshihii aad laysaga soo dhowaaday. dhinaca furinta dagaalka, dirsina dad barakacayaala oo reer Falastiina ayaa qaarna dhinteen, qaar kalena dhaawacmeen kadib markii Sabtida Israa'iil duqaysay goobo uu ka mid yahay iskuul ku yaala xeerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, sida hay-adda UNRWA oo qaramada midoobi raacsani ay sheegtay. hay-adda ayaa sheegtay muuqaalo argagax leh la arkay, meydad dumar iyo caruur ah ayaa dhulka yaalay, halka kuwo kalena ay caawimaad u qeyshanayeen. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hadal soo saaray ku yidhi, waxaan aad uga naxay in labo iskuul oo hay-adda UNRWA ay maamusho oo Gaza ku yaala la duqeeyo muddo 24 saac gudahooda.